202 ipheji kwabase Philip chapter number 2 soqala ku 19 siyo ma ku 30 fundeya kanje kepha ngithembela enkosini uJesu ukuthi ngizothumela kini uTimotheo ngokusheshsha ukuze nami ngiqhuquzeleke nxa sengizwile izindaba ezivela kini ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe onganakela izindaba zenu ngobuqotho. Bonke bazifunela okwabo abafuni okukaJesu Kristu. Kepha niyakwazi ukwethembeka kwakhe ukuthi ukubonakalisile ngokusebenza nami njengendodana isebenza noyise ngenxa yevangeli. Ngakho-ke ngiyethemba ukuthi ngizothumela kungakapholi maseko uma nje sekwehlukene inhloko nesixhanti maqondana nalokhu engibhekene nakho. Kepha nginethemba enkosini ukuthi ngizakuza masinyane. Kepha ngibone kudingekile ukuba ngithumele u-Epafrodithu umzalwane isebenzi nebutho kanye nami. Isithunywa senu nesikhonzi ekweseleni kwami. Lokhu ulangazelela ukunibona nonke ukhuthazekile ngenxa yokuba nizwile ukuthi ubegula. Impela wayegula kwembulwa kwembeswa kodwa uNkulunkulu wamhawukela kungeyena yedwa nami imbala wanghawukela ukuze ngingabi nosizi phezukosizi ngakho ke ngizimisele kakhulu ukuba ngimthumele kini ukuze kuthi nxa senimbona futhi nithokoze nakimi lunciphe usizi ngakho ke mamukeleni enkosini ngokuthokoza okupheleleyo abanjalo ke nibahloniphe ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu ucishe wafa edela impilo yakhe ukuze agcwalise okusileleyo okungusizeni ekungisizeni kwenu leli lizwi lenkosi.
Baba Ngcwele, siyabonga nasemini yasekuseni ithuba elihle lokuba sivule izwi lakho. Sibonga inhlanhla esinayo yokuthi uma sivula iBhayibheli sikwazi ukuzwa iphimbo lakho wena ukhulumisana nathi. Ngiyakhuleka ukuthi leyo nhlanhla isehlele sonke sizavula izwi lakho uNkulunkulu wami ongcwele kube yilona lowo azizwele iphimbo lakho wena ukhulumisana nathi uhlangabezana nokudinga kwethu ngamunye ngamunye ngezwi lakho. Lenzele udume igama lakho, ukhazimulise uJesu, avele muhle, simbone njengenkosi enkulu ehamba emakhasini eBhayibheli, simkhonze, simethembe, simthobele njengalokhu kufanelekile. Siyacela ukuba ukwenze lokhu for udumo lwakho wedwa njengenkosi nomsindisi wethu. Sicela egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyanibingelela ke bazalwane nonke egameni elihle lenkosi uJesu. Kumnandi ukuba ngithola ithuba lokuba ngabelane nani izwi likaNkulunkulu namhlanje bazalwane. Amen. Siqhubeka ke nenjumayelo zethu ezibizwa ngokuhlanganyela evangelini encwadini yabaseFilip. Ngesonto ledlule uStuart, umfundisi Stuart, washumayela kwabaseFilip 2 verse 12 kuya ku-18, eshumayela ngaphansi kwesihloko esithi umphakathi wenkosi eyabethelwa, the community of the crucified Lord. Sabuzwa lokho ngesonto ledlule. Namhlanje ke siqhubekela kwabaseFilip 2 verse 19 kuya ku-30 ngaphansi kwesihloko esithi umphakathi wezikhonzi ezifana noKristu. I-definition yebandla le uPawulu asinikeza yona noma i-purpose yalokho uJesu akufele esiphambanweni ukuba khande umphakathi wabantu noma i-community yabantu abayilolu hlobo abahlukile nemiphakathi esiphila kuyo. Magabongu Jesu. Ibandla likaNkulunkulu kele. Uma ulalele kahle lamazwi ngesikhathi umfowethu Lifa esifundela wona. You would uma uyiunderstand incwadi yabaseFilipi ubuzo ibuza umbuzo ukuthi ngabe uPaula useyayigoqa yini le ncwadi. Njengoba kuzwakale ngazi ukuthi ukhuluma ngama arrangement noma ngokuyilungiselela kwakhe ukutravela nokuthumela abanye phambili ukuze bamvulele indlela yokutravela kwakhe njengalokho kuzwakale kholelwa ukuthi uNkulunkulu kunokwenzeka ukuthi naye amkhulu etilongweni lapha ekhona uzugcine usuqonda kahle uma uunderstand ukuthi kahlehle kusukela sahlukweni sika 1 kuze kuzoba manje yini le uPaula ayishoyo ngebandla na sizwile ukuthi uPaula ubesikhuthaza kakhulu sahlukweni sika 2 ngokuthi simele ukuba hloboluni lomphakathi kaJesu noma webandleni likaJesu sidinga ukuba uhlobo lwabantu abanomqondo lo owawukhona kuJesu. Amen bazalwane. Yize noma i-applyiwe ke leyo nto kodwa besingakamuzi uPaula ngqo esinikeza ke isibonelo sokuthi uba uhlobo olunje lwabantu abanomqondo kaKristu kubukela kanjani empilweni yemihla ngemihla. Amen bazalwane. Lapho uPaula noma embekile uJesu esahlukweni sika 2 ekhuluma ukuthi asifunde kuye sibe nomqondo wawunayo wokuthobeka nokuthobelana sibheke ukuthi kwathi enguNkulunkulu akangasho ukuthi ukulingana noNkulunkulu kuyinto yokuphangwa kodwa wazehlisa wathabatha isimo somuntu watefunyaniwe enjengathi njengabantu waphinda wazehlisa wathabatha isimo sesikhonzi senceku. Amen bazalwane. Wathi esekuleso simo wafunda ukulalela for the first time uNkulunkulu efunda ukulalela. Makabonga uJesu. Walalela to a perfection yokuthi aza ayolalela nasekufeni kwesiphambano. Kuthi kuPaula ngenxa yalokho uNkulunkulu wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezu kwamagama onke ukuze kuthi egameni likaJesu amadolo onke ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba aguqe neelimi zonke kulezi ndawo zontathu ayibalile zivuma ukuthi uJesu yinkosi. Underlining amadolo onke neelimi zonke nothi ukuthi zivume kanye zivume ngempilo yazo continuously ukuthi uJesu uyinkosi kube ludumo nenkazimulo kuNkulunkulu baba. Lapha ke uPaulu sesinikeza ke isibonelo seduzane. Amen. Isibonelo esisusa ama excuses. Uma uJesu example problem uJesu perfect. Mina nawe sikho perfect. Amen bazalwane. Silimala lapho. Sizikhuthaze ekungayikhandlini ekutheni sifane noJesu. Ukuthi uJesu waye perfect, thina sikho perfect. Makabonga uJesu. uNkulunkulu uyayiqonda ke leyo nto. uPaul eholwa ngumoya ongcwele usethi ke akasinikeze umfanekiso noma i role model noma ama examples ngabantu abafana nathi. Amen. Abanobuthakathaka njengathi, abaphile enyameni njengathi, belwa nesono njengathi, ukuze sikwazi ukubabheka bese sithi I can do this, nami ngakwazi ukwenza lokho. Ile nto uPaula ayenzayo ngoverse 19 kuya ku 30 usinikeza amadoda awu 2 uTimotheo no Epaphroditu njenge ibonelo zokuthi kubukeka kanjani ukuba yilunga lomndeni kaNkulunkulu onomqondo ofana nokaJesu. Makabonga uJesu. Bayayizwa, niyizwa kahle lento bazalwa. Amen. Ngizocela ke sikhuleke ke, sicela uNkulunkulu asisize silalele kahle. Baba ongcwele, siyathanda ukuthi usizane nokuphila kwethu ngezwi lakho, ulicacise ngqondweni yethu. Nkulunkulu wami ongcwele, ulichaze kangcono kunendlela enginokuzama ngayo mina. Nkulunkulu wami omuhle, ukuze ukuphila kwethu kuguqulwe ngezwi lakho. Amen. Ngicabanga ukuthi singabantu abaqondayo ukuthi siphila emhlabeni owenganyelwe ngabantu abangama role models noma bayizibonelo empilweni yethu. Sinabantu abangama role model noma ngabe kuthiwa sikho aware ukuthi usibanibani uyi role model kumina. Amen bazalwane. So kubalulekile ukuthi sonke sibe nabo laba bantu abayizibonelo, abantu abaphila impilo esifisayo ukuthi nathi siphile, nabantu abaphesuwa noma abenza izinto esifisayo ukuthi nathi ngolunye usuku sizi achieve lezo zinto ngempilo yethu. Abantu abayizibonelo ezinomthelela empilweni yethu esifunayo ukuba sifunde kubo. Amen bazalwane. Ngeshwa ke imphakathi yethu noma izwe lisinikeza abantu abayizibonelo ezingasizi kangako isikhathi esiningi. Amen bazalwane. Izwe likwazi ukusinikeza ama role models anjengama celebrities, ama athletes, abantu abakwi sports abaphumelelayo. Amen bazalwane. Uthi uma uzwa imali ayihola ngesonto, uthi wena uyazi uma ngingathola leyo mali I will be set for life just once. Uxakeka ukuthi lo mntwana uyenzani le mali eningi kangaka na. Makabonga uJesu. Ekuzameni kwethu ukuphila ngisho singekho emkhakheni akuwo, sidrive yileyo nto ukuthi nami ngifuna ukuba ngi-excele ngiphumelele emkhakheni engikuwona. Amen bazalwane. Iproblemu ke bese kuba yilokho ukuthi kahle hle asiphili ezweni abaphila kulo. Uyothola ukuthi ama-celebrities lawa esiwabona komabonakude iningi lawo liko-Hollywood. Silapha thina ePine Town, uyayibona leyo. Ama celebrities ethu lapha eMzansi iningi lawo liseGoli, noma ngingazi ukuthi iGoli ungayithatha njengeHollywood namhlanje, kodwa abantu abaningi abafuna ukuphumelela babopha imithwalo baye eGoli. Amen bazalwane. Noma iningi labo ke lisisiza, kodwa futhi iningi labo alisizi kangako, ngoba ingcenye yabo abaphili impilo eqotho yokuthanda uJesu. Amen bazalwane. So ke sithola sinenkinga ke nalapho, noma sithi siyalandela. Amen bazalwane. Lapha ke umpostoli uPawula esekhulumile ngoJesu o-perfect, njengoba besengishilo, njengesibonelo sethu okufanelekile ukuthi sonke si-strive ukufunda kuye. Uyaqonda ukuthi sidinga abantu abaseduzane. Amen bazalwane. Iy'bonelo zabantu esinoku-relate nabo. Kuyezwakala bazalwane. Ngidinga umuntu okuyi-level engikuyona, owenza into engiyenzayo, ukuze ngikwazi ukubheka kuyena ngifunde kuye ngithi hayi nami ngingakwenza lokhu. Angidingi umuntu engizothi uma ngizwa ukuthi uhola malini ngeviki ngivele ngiphela amandla nje kungicashule nalokho ukuthi imali lexhashazwa kangaka kwenze njani na makabonga uJesu sebu Paulu usinikeza abantu esinokwazi ukurelate kubo lamadoda amabili njengeyibonelo endizofuna ukuba ke sizibheke namhlanje sifunde ukuthi yini le kahle hle lamadoda asifundisa yona noma ayisibonelo ngayo kithina njengabantwana bakaNkulunkulu namhlanje umuntu oqala ke oyi role model yethu enhle namhlanje uTimotheo uPaul uintroduce uTimotheo njengesibonelo sesikhonzi esingazicabangi sona sodwa a selfless servant makabonga uJesu usazisa ngoTimotheo njengesibonelo sesikhonzi esizidelile makabonga uJesu ngiyazi ukuthi kuyinto elikhulu kakhulu le ngoba siza emkonzweni sikhohlwe ukuthi this is a new community phakathi kwecommunity endala ibandla is new awukwazi ukuze ebandleni ukhululeke ube effective uma uzoza nomqondo wesizulu njengomzulu uyayizwa leyo nto ngiyindoda mina angikhonzi muntu ngiyakhonzwa sengimdala iyezwakala leyo nto uma ufika lapha ebandleni asinayo leyo nto thi asikhathali ukuthi ubani lapha eminyango uma ufika lapha uzokhonza nje usikhonze kuyezwakala ukuthi umzali noma umntwana it doesn't matter sonke singabantwana bakaKristu amen bazalwane awukwazi ukuze ebandleni uthi ngoba ngubaba mina ngizokulenza itiye ngenzela iy'ngane lezi iy'ngane cha ngoba yonke into esiyenzayo siyenzela uKristu angithi amen bazalwane asiyenzeli abantu so ke umele ukuphuma nomqondo weculture yethu it doesn't matter umlungu uyindiya uyikhalati umuntu omnyama uma uza lapha ebandleni likaNkulunkulu nje ishiye emnyango leyo nto yokuthi uvelaphi u-understand ukuthi this is a new community amen ibandla uyedwa umuntu okhonzwayo la uJesu amen so ke usinikeza uTimotheo njengesibonelo sokuqala uPawulu usinikeza ama-qualities amathathu agqamile ngaye amen bazalwane iquality yokuqala uthi uPawulu uTimotheo uthanda abanye abantu ngokweqiniso amen bazalwane kuyezwakala siphila ezweni la umuntu ma ekhombisa ukunakekela uright ukuthi uqaphele ukuthi ufunani amen uyabona uma kunaka nje kunake nje umuntu nanga umuntu anginaka kangaka ufunani uyabona noma ekuthanda ngeqiniso nje amen uyasola and kufanelekile ukuthi usole ngoba abantu balinyazwe yisono ifakhathi yomuntu yonke akukho ngxenye engonakalisiwe yisono makabonga uJesu azaqhamukele ekuzeni kuJesu uJesu abesekwazi ukuguqula umqondo wonakaliswe yisono ngezwi akwazi ukuthi umuntu abe yilento uNkulunkulu ayemdalela ukuthi abe yiyona so kuthanda ngeqiniso lalela ukuthi uverse 19 ke 20 uthini uthi uPawulu kepha ngiyethemba enkosini uJesu ukuthuma uTimotheo kini masinyane ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu verse 20 ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe enganakekela izindaba zenu ngobuqotho what a quality lamazwi avela kuPawulu uPawulu nabantu abaningi asebenzisana nabo njengoba sizozwa ukhuluma ngo-Epafrodite omunye wabantu abesebenzisana noPawulu uneyinto eyiningi ezinhle asazozisho kodwa uma kudla kulezi mpawu Etholakala ku Timoteo u unique u Timoteo afani nabanye amen bazalwane nathi si unique asifani nabanye abantu ingakho iBhayibheli uma kukhuluma ngebandla lisichaza thina njengamalungu ebandla lika Jesu njengamalungu omzimba amalungu omzimba wakhe awefani ahlukile enza umzimba wakho ube complete so uTimotheo unique first Paul uthi ngiyethemba leli gama lokwethemba igama elisemqoka nelinamandla nelistrong kakhulu igama eliletha umqondo wokuba nesiqiniseko sokwenza into sokubona enhlelweni zakho unesiqiniseko sokuthi into lokuzofanele ayenze kodwa ekwenzeni kwakhe kanjalo uthi ngiyethemba enkosini uJesu yilokho engikuplanile ama plans ami angaphansi kwecontrol kaJesu kafishane uthi uma inkosi ivuma ngizothumela uTimotheo amen bazalwane umbuzo ke uthi kungani uPaul ethumela uTimotheo na uverse 19 uthi ukuze nami ngename nxa sengazi izindaba zenu ngamanye amazwi uPaul ufuna ukwazi ukuthi ibandla laseFilip liqhubeka kanjani ekungabi khoneni kwakhe kulo njengoba sejele nje liqhubeka kanjani ekukhuleni enkosini amen uPaul uthi lesizathu sokuqala esingibangela ukuba ngifuna ukuthumela umuntu njengoTimotheo kini abazalwane ngoba akekho umuntu ofana naye anginayo omunye umuntu onjengoTimotheo onokunakekela iindaba zenu njengaye amen so inhloso kaPawula imusual amen uthumela uTimotheo ukuthi aye ePhilip ukuze abazalwane ePhilip bazi ukuthi uPawula uright ejele uPawula futhi naye uzothokoza uma uTimotheo esebuya neindaba zokuthi ibandla ePhilip liyaqhubeka nokuthanda nokukhonza uNkulunkulu ibandla lelo uPawula athi lihlukile kwamanye amabandla ibandla elikhombisa ukunakekela nelimthandile uPawula njengoba sizobona lethi ibandla lele belimnake ngisho esejele ngoba ngalesikhathi ijele bekuyijele bekungafani nehotela njenganamhlanje uma uboyishiwe wawungabulawa indlala nje uhulumeni wayengenayo imali yokukondla wayengenandaba nawe wawondliwa umndeni wakhe ejele so ke ibandla leli lasePhilip lihlanganisa imali ukuze kuthunyelele uPaul ejele ukuze akwazi uPaul ukuqhubeka aphile so kuma khulunywa ngejele ungabe nalomqondo namhlanje ihotela namhlanje ijele uyabona abantu umuntu ungena ezacile namhlanje kuyophela inyanga ekhuluphela ecwebezela wondliwa abantu abahlukumezile akulona ijele namhlanje amen bazalwane iboshwa sinamalungelo ngaphezulu kwethu amen izakhamuzi ezithembekile so ke kuhlukile nje ungalingi ucabange ngento yanamhlanje uma uzwi iBhayibheli likhuluma ngejele ijele kwakuyijele wawuphuma khona ungafisi ukubuyela khona namhlanje sibotshwa sithi siphuma sikhomenta icrime nakusasa ngoba sifuna ukubuyela khona ngoba kunzima la ngaphandle ukuphila makabonge uJesu so ke isizathu sokuqalilo sokuthi uTimotheo uzokwazi ukuthi ahambisele abazalwane indaba ezobakhuthaza aphinde abuye neindaba zabazalwane ezokhuthaza uPaul lapha ejele number 2 umbuzo olandelayo why uPaul ethumela uTimotheo angathumela abanye abazalwane uverse 20 uthi ngokuba angenamuntu onenhliziyo enjengeyakhe yes baningi abantu abakholwayo kodwa akekho ofana noTimotheo enye into lebazalwane amen sibaningi siyakholwa if uPaul kube umfundisi wethu yini abezoyisho ngawe yini abezoyisho ngami njengomzalwa kuTimotheo uthi anginayo umuntu onenhliziyo njengeka Timotheo nani njengoba sizobona ke lethi uTimotheo ngesikhathi uPaul ethi mawubekini lo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu he took that seriously amen he worked hard to practice that amen akayizwanga leyo nto njengeningi lethu ekuhlala lithi intshumayelo namhlanje umuntu aphume ngazi ukuthi akakazi alibhade esontweni uzoqala iviki unjengale nto obuyiyona last week nale bekuyibuza umbuzo ukuthi kahle hle ngiyakhula yini enkosini noma qha uzoqala iviki ushuduliswa yini ama-temptation ebekade kushikiliza last week there is something fundamentally wrong kusho ukuthi awuqhubeki awukhuli you're not progressing empilweni yakho yokukholwa makabonga uJesu he took what Paul said seriously that makes him to be unique amen bazalwane iyamangalisa ke lento yokuba umulalela lamazi uqonda ukuthi baningi kangakanani abantu abekade esebenzisana nabo uPaul uyababala ey'ncwadini zakhe ey'ningi abesilisa abesifazane ukusho le nto ayishiwo ngoTimotheo is big amen bazalwane uTimotheo waye special wayenakekela abantu ngobuqotho leli gama elithi onjengaye liphethe ukuba nomqondo ofanayo Timotheo ufana nami ngendlela sicabanga ngendlela efanayo we on the same page ngeministry amen bazalwane uTimotheo into emenza be unique he is in tune with uJesu uya understand the mission esikuyona makabonga uJesu and kure ukuthola abantu abanjalo amen ingakho babangani ufuna ubaqaphe enkonzweni ngoba ugcina ufana nomngani wakho nje uma usondelana nesidenga somzalwane umuntu ongaye phambili ongaye emuva uzogcina ufana naye ngoba abazukwazi ukukhuthaza mhla ufila down kuyezwakala abazalwane uzokhudulela phansi amen baningi abazalwane umuntu ebabonile uthi umbona ukuthi uyamthanda uJesu aqale vuthe enkosini asondelane ney'denga zasenkosini yabona abangalandaba ukuthi ilanga liyaphuma noma liyashona yini singamemezela lapho kuze kubuye inkosi uJesu ukuthi kunama-opportunities okuseva akanandaba kona omunye umbhali owenza isibonelo ngamalungu ebandla likaJesu wathi abanye abazalwane banjengomuntu uyabona owalimala umlenze mhlawumbe wanqunywa umlenze kwasekuxhunywa ngokhulu uyabona wenza umfanekiso ngendoda eyayinesimo esinjalo botha umlilo-ke kumakhaza yazunywa ubuthongo indoda unyawo lokhuni lwagcina selungene eziko yayilalela indoda ayizwa lutho liyasho unyawo uyamvusa lo nto eyindoda lapho uvuthe unyawo uthi ke lo mbhali iproblem ileyo ukuthi umzimba wakhe wawuxhunywe ngogodo olwalungenayo imizwa yomzimba lwalungasha nje ugodo luphele finish engezwa wayezozabone ngoba esephaphele uthi ke ufuna ukuqaphela uma umntwana kaNkulunkulu ongamuvwa yilutho nje ebandleni ukuthi kahlehle ngisemzimbeni ngokupheleleyo na noma ngugodo nje oluxhunyiwe kona abazona abanjalo nje ngihamba indlela ende akazi noma liyaduma noma libalele yena akanandaba nje amen bazalwane ungavumi ukuba uhlobo njalo lomzalwane yiba nama-feelings wokuthi uNkulunkulu wenzani amen bazalwane so ke uTimotheo wayithatha serious le ndaba Eshiwo upawula lapha esahlukweni sika 12 sika 4 yilowo nalowo angabheki okwakhe kepha yilowo abheke nokwabanye. Amen bazalwane. Yingakho kupawula aye nokumethemba ukuba yommele ebandleni eFilipi. Number 2 upawula uthi uTimotheu unalolu phawu lokubeka phambili okuthandwa nguKristu. Amen bazalwane. Notho okuthandwa nguye, okuthandwa nguKristu. Verse 20 uPaul uthi ngokuba angina muntu onenhliziyo enjengeyakhe onganakekela izindaba zenu ngobuqotho. Verse 21 ngokuba bonke bafuna okwabo abafuni okuka Jesu Kristu. Again, umele ukuyibuza umbuzo uma umntwana kaNkuluNkulu ukuthi yini le ngidrayivayo na? Yimfuno ika Jesu noma imfuno zami? Siqala endleleni neimfuno zethu. Kushunyayelwa ivangeli kuthiwa sizizoni ezehlukene noNkuluNkulu. Sizofa silahlwe, uJesu wafa endaweni yethu ukuze ngokukholwa egameni lakhe uma siphenduka ezonweni zethu sikholwa sizothethelelwa singaye esihogweni siyezulwini. Imfuno yami le. But ke once wadlula lapho kune level yokukhula enkosini la ugcina usucabanga khona ukuthi yini lesemqoka kuJesu omsindisile na. Ilevela kuyona uTimotheu. Makabonga uJesu. Uthi uPaula ngokuba bonke, again ukhuluma ngeyisebenzi ayenazo. Amen bazalwane. Kuyezwakala? Bakuyingxenye yeyisebenzi umpostoli Paul eqonda kodwa ukuthi okay, uma ngifuna umuntu ozokwazi ukumela angikwazi ukuthatha u-good enough. Good enough. Good enough, he's here for himself. Akafiki kule level yoku understand the mission. Makabonga uJesu. Bonke bafuna okwabo, abafuni okukaKristu. They not looking out for the interest of Jesus. They in for themselves. Makabonga uJesu. So angikushoke lokhu bazalwane, lokhu kuyiqiniso ngathi sonke ngemvelo asinandaba nabanye abantu, si-selfish. Amen. Uma ungakazazi ukuthi unjalo kusho ukuthi awukaqondi ngesono esikuwe. Ngemvelo si-selfish. Le nto le yokuba other people centered yinto esifundiswa umoya ongcwele emzimbeni kaJesu oyibandla. Hence uPawula usidonsela izibonelo phakathi ebandleni ukuthi le nto iyakwazi ukwenzeka. Nabo abantu abayenzayo bayenza kanje. Makabonga uJesu. Ngiye ngimangala uma ezweni laseSouth Africa kukhulunywa nge-racism uze abamnyama nabamhlophe angiyona i-racist bengakholwa. Na kumhlola uthi akayo lalela la angikhathali umnyama umhlophe ngaleko okusizwa ivangeli uyi-racist. Amen. Ubuhlanga abakhele ohlangeni oluthile, ubuhlanga bakhele ekutheni sizone. Isono sisenza sibe ama-racist. Amen. We resist even within umndeni wakho. Awunandaba nabanye abantu. U-selfish. U-self-serving. Ubheke interest ka self before yabanye abantu. You will do anything to be forward. Bonke abanye abantu balandele ngemuva. Uhlanga. Amen. Thanini amen bazalwane. Ngoba iqiniso lelo kufanele ube nalo la. Otherwise uhamba ubheka belungiswe sebekhona uthi ama-racist la. Abekho abantu abanobuhlanga njengabantu abamnyama. Kodwa abantu abamnyama esikhulu umlungu abelungu sasibabiza ngelwane wathi ngibona umlungu ehamba nomuntu niyayazi leyo bani umbuzo ukuthi umlungu uyini kanti akafole under lokho ukuthi uwumuntu ubuhlanga lo we thought ukuthi singabantu thina abantu. Can you imagine leyo attitude empowering a civilization? Ucabanga ukuthi abelungu sasizobatreat-a equally kunathi? Sasingeke. Ngoba babona abantu thina abantu. Nabelungu beze nalo mqondoko abantu abamnyama kubona abantu thina abantu. So ke sonke singama racist ngaphandle kaJesu. UNkulunkulu wasidala ukuba sibe umndeni wakhe ohlangene wabafowabo nodadewabo. Ngaphansi kokubuswa nguye isono sasahlukanisa noNkulunkulu, isono saphinda sasahlukanisa sodwa. Ngaphandle kwegazi likaJesu, we hopeless. Abukho umthetho onokusolve iproblem yobuhlanga, ivangeli kuphela. Imithetho inokuvimba ukupractiswa kwawo. Kodwa into edila nesource ivangeli. Funa incwadi yabasefilipi, yabase-Efesu 2. UPawulu encwadini yabase-Efesu 2 mayesethatha isigaba sesibili from verse 11 kuyaphambili uthi khumbulani ukuthi nani kade ninjani. Before nize kuJesu uthi uPawulu nanahlukanisiwe ningenankulunkulu ezweni ningeyona ngisho ingxenye yesithembiso. Kodwa uKristu wenza izinto eziwu-2 ngesiphambano, wadestroya udonga olwaluhlukanisa bezizwe namaJuda, wahlanganisa abezizwe namaJuda wabenza izoni ezizodwa phambi kaNkulunkulu. Isiphambano sikaJesu negazi lakhe laphinda lakuselenze lokho, ladiliza udonga olwaluhlukanisa abantu bonke noNkulunkulu, udonga lwesono, ukuze abuyisane nathi sobabili uNkulunkulu ngegazi likaJesu. Ngaphandle kokuthi kwenzeke lo msebenzi enhliziyweni yesoni, sehlukene. Amen. Uma umntwana kaNkulunkulu, living in a political world, you need to understand that. Ukuze ungashanyelwa umqondo wabantu abangamazi uNkulunkulu nabangazi ukuthi umonakalo uqalephi. Amen bazalwane. So ke isimo esiphansi kwaso lesi, uTimotheo uhlukile umzalwane obeka imfuno ikaJesu phambili, not zakhe. Amen bazalwane. Sifuna ukuba uhlobo olunjalo ke ebandleni likaNkulunkulu. Sifuna leli bandla lethu, ibandla lethu ehlangana ekuseni nebandla lethu ehlangana ngalesi sikhathi, sifuna kube umphakathi wabantwana bakaNkulunkulu ababeka phambili imfuno ikaJesu, ababeka phambili imfuno zabanye abantu kunezabo. Makabonge uJesu abathanda ngeqiniso. That's a different phakathi kwabantu abashontayo nabasindisiwe. Mntwana kaNkulunkulu ugenuine. Mntwana kaNkulunkulu umubhede uyakutshela ukuthi uyabhede. Umntwana kaNkulunkulu umusezonweni uyakutshela ukuthi phenduka. Umsonti ukukhuthaza ngisho uhlezi udakeni. Athi mngani wami, ayo ndaba yomngani. Uma ngiphuma endleleni umsebenzi wenu ukuthi ningitshele ukuthi mfundisi usushaya udaka manje. Phenduka. Umsebenzi wami ukuthi ngikutshele uma uphuma endleleni ngoba ngifuna ukuthi siye ezulwini. Makabonge uJesu. Sifuna ukuthi simkhazimulise uJesu sisahamba lapha emhlabeni phambi kwabantu. Siphile sinalo mqondo kaKristu. Silalela ukhomanda wethu uKristu. Amen bazalwane. So ke uPawulu uthi bonke bayifunela kwabo. But akachazi ukuthi bonke laba abanye asebenzisana nabo they useless again, ngoba usazokhuluma into ezinhle ngo-Epaphrodite. Nazo futhi ozobona nje ukuthi zinama-qualities ami ngokwawo wodwa esidinga ukufunda kuwo njengabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. So kuma sikhuluma iqiniso iningi lethu linaka okwalo kuphela hayi okuthandwa uJesu. Amen bazalwane. Singakristanize nje. Sinalo mkhuba wokuthi umuntu athi uma eqambela into yakhe uma eke yazama ukuphumelela bese khumbula ukuthi awungumzalwane. Nothi ngoba kuwukuthi kahle hle uyiqale ngoba ebona ukuthi izokhazimulisa uJesu. Uyiqale leyo nto ngoba efuna ukuzenzela yena uduma. Avele njengomuntu ophumelelayo. Amen bazalwane. Ukuze akwazi ukukhuluma ngaye njengomuntu ongaba isibonelo ngezinto ezibhekene naye not ngoJesu. Number 3 uthi umphostoli Paula uTimotheu uzibonakalisile ekusebenzeleni kwakhe uJesu. Bheka lapho verse 22 uthi kepha niyazi ukuthembeka kwakhe ukhuluma ngoTimotheu lapho ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kuyise. Isithombe sihle kabi leso ngoba isikhathi kaPaula noTimotheu umfana wayefunda kuyise, wayenza lento ebizwa nge-apprenticeship kuyise, afunda i-trade kuyise, afunde yonke into eyenziwa ubaba wakhe, afunde indlela zokuphila kuyise. Makabonga uJesu. So ke uPaula ingakho mhlambe embiza ngokuthi umntwana wakhe, uyindodana yakhe enkosini. UTimotheu waseva ngendlela eyayibonakalisa phambi kwabazalwane, ingakho ekwazi ukukhuluma kanje nethi kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe bazalwane. Amen. I want ukuthi empilweni yakho yonke, empilweni yami yonke, abantu abangazile, abangazile impilo yami yokukholwa yonke, uma sengihambile, ngoba kulukhulu ukuthi abantu bakhulume kanjalo ngisekhona, ngoba i-possibility yokuthi ngiphakame inkulu kabi, bayokwazi ukuthi bathi uma sengihambile niyakwazi ukuhamba kaGood enough umthembu nokusebenza kwakhe phakathi kwethu. Amen bazalwane. Niyakwazi. UPaul usho njalo ngoTimotheu ukuthi niyakwazi ukuthembeka kaTimotheu ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli. Amen bazalwane. Ekhonza phambi kwenu nayibonela nina. Lento engiyishoyo yaziwa yini? Ningofakazi bokusebenza kaTimotheu phakathi kwenu. Amen bazalwa. That's another level of kuba umntwana kaNkulunkulu. Dlula ekuyifuneleni okwakho. Sigaba sensindiso leso. Ngeza nami kuJesu ngoba ngingafuni ukuya esihogweni. Amen bazalwa. Ngeza kuJesu ngoba ngifuna umuntu ozokusiza nganixakekile. So ke that was self-motivated move for me. Ukukhula enkosini kwenza ucabanga ukuthi lo Jesu ongisindisile ngingamthokozisa kanjani. Kukwenza ufune i-agenda yakhe ukuthi i-agenda kaJesu kahlehle iyini, yini le engaba involve kuyona eyimfuno kaKristu ngempilo yami njengoba sengisindisile. Makabonga uJesu. So ke wasebenzela uJesu phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu uTimotheu. Uyisibonelo sami, uyisibonelo sakho. Amen bazalwane. Asikwazi ukuthi sithi uTimotheu hayi wakwazi ukwenza lokhu ngenxa ka-ABCD. UTimotheu wayefana nami nawe, enama-weaknesses afana nami nawe, egula njengami nawe. Ngiyakhumbula uPaul ethi kuTimotheu fanele aphuze iwayini ngenxa yengxaki yakhe yesisu. Wayenama-problems afanayo nawakho mzalwane. You got no excuse. I've got no excuse. This is how it looks. Ukuba ingxenye yomndeni onomqondo kaKristu. Amen. Umbuzo ke yilowo ukuthi uyazibonakalisa emzalwane ekusebenzeleni kwakho uNkulunkulu phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu na. Amen. Niyangizwa? Angifuni sikonfuse lento. Akasho uPaul ukuthi sisindiswa ngokupractisa lama examples kaTimotheu noEpaphroditu. Cha. Lena i formula yabantu abasindisiwe. Biyezwa kahle? Sisindiswa ngokuphenduka ezonweni uyishiya izono. Wamukela uJesu umcela uJesu ukuthi kakuthethelele izono zakho akusindise. Ebese ngena uJesu empilweni yakho ngomoya wakho ongcwele. Akusiza ukuthi ukwazi ukuphila impilo yomuntu osindisiwe. Sisindiswa kanjalo. Amen. Emveni kwalokho ke bese siphila impilo ekhomba ukuthi we belong to this community. Amen bazalwane. Uyayibonakalisa na. Ngamanye amazwi singakwazi nje ukuthi njengabazalwane sithi hayi uyabona uma le task inikeza umxolisi, we don't have to worry. He's gonna see it through. Amen. Noma nje na singama occasional worshippers yabo. Umuntu oza nje othi qwa enkonzweni. Mhla kuvuma. Mhla inyama ivuma. Okay. Mhla uself evuma. Kunabantu umuntu azafe occasional worshipper. Emeko active, emeko involved in anything. I don't want to get involved. Okay? Amen, bazalwane. Ebandleni likaNkulunkulu kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukufaka ebandleni elincane ngoba efuna ukutesta icharacter yakho. Amen bazalwane. Ngishumayela ivangeli for over 20 years. Nginesa bazalwane nonkosikazi. URuth wakhula kanjalo. Sithwala inkomishi. Yayiqala inkonzo yayiqala ngomgqibelo ntambama. Eholo le laselangeni college la kwa news siyogeza ngiyogeza ama toilet ngikorobi holo ngisula ihlalo for ukuthi abazalwane bafike ngesonto bahlale endaweni clean ekseni siyosetha amatafula for ukuthi uma sesiqeda inkonzo abazalwane sibe ne fellowship kwenziwa yini. Amen bazalwane. Nakwenza kwazi kwagcina sekuyingxenye yeminithi. Bekhona abazalwane. Ingunibalala. Kungamuvi lutho, kungekho nento nje. Ebamuvayo ukuthi umuntu akayibuthi, obani abenza le nto. Ngaqhubeka ngazenza lezi zinto ngoba engqondweni yami ngacacelwa yilokho ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenzela uJesu not abantu. I'm not looking for people ukuthi bangiphethe ibag. Bangibonge ngiyenzela uJesu. Kwakuyilento ukuthi uma bekuthiwa uJesu uzovakashela ibandla bengizothokoza yini ukuthi afike endaweni engekho clean na. Impendulo yalapho ngangeke ngithokoze. So ke solution kwawo ukuthi ngiyenze indawo ibe yilento obengathi noma uJesu ebengafika ngithokoze. Makabonga uJesu. So ke I take it ukuthi uNkulunkulu waye test the character yami. Amen bazalwane. Ukuthi how far I will go. And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wanginikeza ukuqonda namandla ukuthi ngiqhubeke to the end. Amen. Up to today I'm not a task below me. I can do anything and I can do it joyfully. Amen bazalwane. Anginayo i problem yokuthi ngimdala ngumfundisi anginayo and angiyifuni bazalwane. Angifuni ukuba phakathi kwabantu abanalo mqondo. Ngoba ngiyawazi ukuthi uyingozi kangakanani. Uyedwa umuntu esizomkhonza njengabantwana bakaNkulunkulu uJesu. And simkhonza ndawonye. Amen bazalwane. Kule mission yevangeli yokuba uJesu aziwe sindawonye. Amen bazalwane. For udumo lwakhe. Yena yedwa kuphela. He is the superstar ebandleni lakhe, not umuntu. Amen. Ukholekile mzalwane ekutheni singakwethemba na. Okay. asidlule lapho. So ke uPaula usinikeza iexample kaTimotheo. Number 1, thanda abanye abantu ngeqiniso, beka okuthandwa uKristu phambili, zibonakalise ekusebenzeleni kwakho uKristu. Have something. Amen bazalwa. Kuleli bandla lethu njengoba sisaqala nje sisebancane, sine fellowship lapha yokuthi siphuze itiye after service. Ungangitshela ukuthi awekho ama opportunities okuserve. Angikhathali ugogo umusha, ama opportunities akhona for all of us. The question ukuthi posture yakho phambi kaKristu i right now. Amen. Find something, do something. Don't be save me kind of a person. Umuze enkonzweni uzokhonza, prepare yourself. Ask uNkulunkulu ukuthi yiphi indlela mina engingakhonza ngayo Nkosi ebandleni lethu. He will lead you. Amen. Asinabo ngisho abantu abamukela abantu lana ngesonto. You can serve them. Okay? Kodwa ube umuntu athandayo abantu yabona. Umuntu ozobuya lapho mozoza nokuthi uxukule lapho. Fanele kube nesmile ube umuntu. Okay, I'm not that good. Anginasikhathi sokuhleka kakhulu yabona. Okay. No, it's not my gift. But I will do it, but it's not my gift. But I'm just saying. Enye izinto nokuyenza le. Wenza abantu bafile comfortable uma befike ebandleni. Together sizokwazi ukwenza ibandla lethu kube yibandla abantu abathandayo babe kulona. Akusiyona intshumayelo kuphela, akusiyona music, is everything. Amen bazalwane. Ngisho abantu abenza lezi zinto njengoba sikwazi ukucula kahle nje singalokhu siphenya ama page. They make our service ukuthi be yilento eyiyona. Makabonga uJesu. Find something, do something before uSatan akunikeze into. Okay. Uyathanda uSatan ukunikeza employer abantu abamavile. Abantu bayaphosele something. Ugcina uyi professional complainer nje. Bantu abazalwa besebenza kanzima wena uphuma ukriticize yonke into eyenziwa abazalwane. Not ngoba uthanda ukwenza lokho ingenxa yokuthi awukho busy. Amen bazalwane. So ke thatha lezi zinto ezintathu. Ezisibonele esihle kuTimotheo, uthanda abanye ngeqiniso, siyathanda ukuba sebandleni ethandanayo, beka ukuthanda uKristu phambili, siyathanda ukuthi abantu babe abantu abathobekile, abaphakamisa uJesu kuphela, nabafuna ukuseva idingo likaJesu kuphela, zibonakalise ekusebenzeleni kwakho uNkulunkulu, do something ngokwethembeka ebandleni likaNkulunkulu. Umuntu wesibili uPaulu asinikeza yena njengesibonelo sethu, uEpafrodithu. Uepafrodithu uyisibonelo sesikhonzi esihluphekayo. Amen bazalwane. Ekukhonzeni kwakho. Iyamangalisa le ngoba igama lale ndoda lihlanganise lisondelene kakhulu nokugembula. Li-link egameni elichaza ukugembula, ukuthatha ama-risk okugembula. And uPaula lethu uzothi lapha wagembula ngempilo yakhe wayifaka engozini ngenxa yevangeli. Makabonga uJesu. So siyamazi Timotheo le ndoda leyo Epafrodithu ayijwayelekile, kodwa uPaulu ukhuluma ngendlela ephakeme nehloniphekile kakhulu ngayo. Yize ngadumile kangako. Amen bazalwane. Ngoba yonke into oyenzela uKristu, ngisho kungathiwa incane, is big, ngoba uyenzela inkosi enkulu. Makabonga uJesu. So ke I never take indaba yokushumayela njengento enkulu. I never take indaba yokuba umfundisi njengento enkulu. It doesn't matter ukuthi uJesu ufuna ngiseve kuphi. Into engiyaziyo ukuthi I'm doing into efanayo nomuntu osevithi. Amen. Provided sinomqondo owodwa ofanayo ukuthi senzele inkosi. Makabonga uJesu. So ke nalapho uPaulu sinikeza ama titles awu 3 asemqoka. Describe ngawo uEpafrodithu. Eyokuqala uPaulu umbiza ngomfowethu, ngomfowabo noma umzalwane. Elinye iBhayibheli lithi umzalwane, lesingisi lithi brother. A brother not biologically, a brother spiritually. Ngoba Epaphroditus, something has happened to him. Embangela ukuthi abe ingcenye yalo mphakathi kaNkuluNkulu obizwa ngebandla. Amen. He is born again Christian. Ongumntwana kaNkuluNkulu kwi community kaNkuluNkulu ebizwa ngebandla. Paul uthi he is a brother. Umzalwane, umfowethu enkosini. Makabonga uJesus verse 25 kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina uEpaphroditu umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami. Ila ma titles awu 3 a describe ngawo uhlobo uEpaphroditu ayilo njengomntwana kaNkuluNkulu. Makabonga uJesus. UPaul uthi ngumfowethu enkosini. He is a brother. Umzalwane. Akuyona iphrase lena nje emnandi kuyisho. Amen bazalwane. Asisho leyo nto ngoba kuyinto emnandi. Wesikhathi umuntu umbingelela umuntu uthi my brother noma my sister, we don't understand ukuthi what do we mean. Amen bazalwane. When we say now my phrases, we mean ukuthi I identify myself ukuthi nganye nawe emphakathini kaNkuluNkulu lo awakhayo obizwa ngebandla. We are both, we both born into the kingdom of God. Amen. So babeli siphendukile ezonweni zethu, sizelwe kabusha ngokukholwa uJesu. Amen. Umoya ongcwele uhlala ngaphakathi kwezimpilo zethu, sindawonye njengamalungu omndeni owodwa kaNkuluNkulu. Umidentify uEpaphroditu njengomuntu onjalo. Makabonga uJesu. Bese ngishilo ke phambilini ukuthi isono siyasehlukanisa, ivangeli liyasihlanganisa. Makabonga uJesu. Ngale kwevangeli angikwazi ukubheka umunye umuntu ngimbize ngomfowethu nodadewethu in a true sense of spiritual meaning. Amen. Ngakwazi ukusho lokho ngabantu engizalwa nabo kwamthembu. Amen bazalwane. Kodwa umndeni ke kimi mhlawumbe ngicabanga ukuthi into eyenza ukuthi ibandla libaluleke kimi leyo ukuthi umndeni ngesikhathi ngiphenduka ngikholwa ngishiya amadlozi wang isolate ekhaya. Ngakhishwa nje officially ukuthi angiyona ingxenye yasebathenjini ngangaba nandaba nalokho. Makabonga uJesu. Ngoba i-identity yami uKristu. Amen. Akukhona ukuba umZulu. NgumKristu ongumZulu, angiyena umZulu kuqala ongumKristu. So ungathatha yonke into yobuZulu, akunandaba nale. Amen bazalwane. There's one thing engeke ungiphuce yona. Ile nto engiyona uKristu. Amen. So ke ivangeli lisihlanganisayo ngane zakwethu. Amen. So ke uPaul uthe encwadini yabase Ephesians 2 verse 12 to 13 mayichaza lento uthi ukuthi khumbulani ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu. Nani ngaphandle kombuso kaIsrael. Nani ngabafukazi ezivumelwaneni zesethembiso. Ningenathemba, ningena uNkulunkulu ezweni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaJesu. Beautiful. Igazi likaJesu lisondeza omunye komunye. Sihlangene la ngenxa yegazi likaJesu. Ama-chances okuthi sasizokwazi ukucross ama-path mancane kabi ngaphandle kwevangeli. Amen bazalwane. Ivangeli lisihlanganisile la. And you becoming part of my greater family. And I hope umthatha kanjalo ukuthi ngingcenye yomndeni wakho kaNkuluNkulu. Amen bazalwane. Ngenxa yegazi likaJesu. So kuPaula uma ethi uEpaphroditu ungumfo wabo enkosini, akasebenzisi nje leyo nto ngenxa yephrase yecatchphrase. Kodwa uyisho leyo nto ngoba uyaunderstand umsebenzi uNkuluNkulu asewenzile empilweni kaEpaphroditu as well as empilweni yakhe. Icule kade silicula namhlanje lisikhumbuza ngesihlakalo esenzeke empilweni kaPaul ukuba phenduke abe ingxenye yale community ebizwa ngebandla likaNkuluNkulu. So he understand that very well uma ekhuluma ngo Epaphroditu as umfo wabo enkosini. Makabonga uJesu. Number two, umbiza ngesisebenzi kanye naye. Ngamanye amazwi, umzalwane, yes, but that is not enough. Umzalwane ongelona ivile enkosini. Umzalwane osebenzayo. Amen, bazalwane. Uzoya ezulwini noma uyevile. Amen. Ngamanye amazwi, ungenzi lutho. Amen, we enjoy ride. Ngoba usindiswa ngemsebenzi. Kodwa imqhele yona. Angazi uma uyothola yini. Sesiyabona lapho ke nje ombandlana ababe bengafaka imqhele. Ngizimela. Igenge yakhobile. Sisebenza kanzima, si multitasker. Inkunimala ngehobile nje ibuke. Ya. Lezo suku mzalwa. Hay, uyiphayela lisho njalo siyothola nemqhela ngithi. Yemsebenzi esiyenzile. Athe eminye imsebenzi yosha nabanikazi bawo. Bangene benuka intuthu ezweni. Ngiyadlala bazalwa lisho iBhayibheli yongena inuka intuthu kodwa liBhayibheli yongena bengathi uphunyuka emlilweni. So umlilo nguwa uhlanganisa nentuthu. Akazi noma iyobe inuka intuthu yena. So kumayisha imsebenzi umcela ukho mzalwane khona hayi uyongena ezulwini lapho ungaphatheki kabi. UJesu wakhava ukukhavile ngakulo mkhakha kodwa asemqeleni mzalwane. Ixoxo liyayigxumela. Nakhobile nje. Siyokubona ngalolo suku ukuthi hayi kunibalanga ekabe yini le yayidoja. Ungasenamqhela. Okay, azidlula kulunya leyo nto emsazi bazala. So sesikhulumile ngesibili uyifellow worker, uyisisebenzi ebandleni likaNkulunkulu. Makabonga uJesu. Lo mzalwane uPawulu usejele, uthatha irisk yokuthi ahambisele uPawulu imali eyayihlanganiswa abazalwane. Leli bandla liyimodel ngokwalo bazalwane. Njengoba besengishilo ukuthi uma usejele imali noma isondlo sasivela kubazalwane, sasivela emndenini wakho, uhulumeni wayengazondli iboshwa. Ukuthi I think that was a good thing. Umuntu akazi ukuthi ade ehlukumeze umphakathi kuphinde futhi ayonakekelwa ngemali ekhokhwa umphakathi awuhlukumezile, yabona. Abasatshali namazambane iy'boshwa zanamhlanje. Sakhula thina kwakuthiwa iy'boshwa zisebenza eBhethani, zitshala amazambane, zimbela amazambane ngezandla. Amen. So ngalesi sikhathi kwakudingeka ukuthi ibandla noma umndeni umnakekele umuntu osuke esejele. So ke lo mzalwane u-Epaphroditu uthatha i-risk ma uyi-associate nomuntu oboshiwe, eboshelwe ivangeli, ngesikhathi ubonakala unaye lapha. Ama-chances okuthi ugcine upanishwa kanye naye ayemakhulu kakhulu ngoba uboshelwe ivangeli uPawula lapha. So bathatha leyo risk lo mzalwane ukuhambisa isipho sikaPawula, ethumelwa ehambisela ibandla, emele ibandla lasePhilippi. Isisebenzi esithembekile. Amen bazalwane. Akazange ashrinke back ngenxa yengozi. Wayinikele ekutheni aseve uNkulunkulu ngokuhamba amele abazalwane ukuthi athathe isipho asihambisele uPawulu. Uma esefikile lapho aqhubeke futhi akhonze uPawulu ngey'dingo uPawulu ayenazo lapho, ukuba uPawulu akwazi ukubona ukuthi kayedwa njengoba eboshelwe ivangeli. Makabonga uJesu. So ke umzalwane lo owayesebenza esebenzela umbuso kaNkulunkulu kwangelona ivili. Amen. IBhayibheli awabalwa amavila lapho uma kuthi abazungena ezulwini. Awabalwa amavila. Awabalwa amavila abazalwane. Amagwalo abalwayo. Okay. So simele ukuba uhlobo olunjalo lwabazalwane. Kumele ukuthi abantu uma besibheka atumuntu ngempela abawona amaKristu ngegama nje. Amen bazalwane. Kodwa ba amaKristu ngempela bayizisebenzi ndawonye bandleni. Awuthandi ibandla elinjalo kodwa uma ufika phakathi kwalithola ukuthi bonke abantu bayinvolve bayakhonjana. Eh? Ibandla elihlekabi le. Ngoba uma kuye ngoba ukuthi siyathandana njengoba lokho iBhayibheli lithi masithandane. Leyo lokuthandana kwethu kuzobonakala ngokuthi sikhonzane bazalwane. Ukuthanda umuntu akona umlomo nje, awutsho umlomo nje ukuthi uyamthanda umuntu, uthando olunezenzo. Ayini iBhayibheli lisho njalo. So ke la ibandleni sho iveza kanjani lezo zenzo ngokuthi sikhonzane. Amen bazalwane. Njengabantwana bakaNkuluNkulu. Hayela ngiyathanda ibandla njalo bazalwane. Ngiyathanda ukuba ingcenye yebandla njalo. So ke ekugcineni ka verse 25 emveni kokuba uPawule esembize ngomzalwane waphinda wambiza ngesisebenzi okulandela uzombiza ngebutho noma ngesosha kanye naye uPawule. uPawule uthi lo mzalwane he's also a messenger noma uyisithunywa esivela kubazalwane ePhilippi ukuba azokhonza uPawule ejele. Niyayibona leyo nto. UPawule uthi ngempela ngempela uyenzile leyo nto. He is ministering to me. Amen bazalwane. Bantwana bakaNkuluNkulu, ukukhonzana and ne extent esinokuyithatha siqhubeka sikhonzana njengabantwana bakaNkuluNkulu phambi kweNkosi Jesu. And then ekugcineni umbiza ke ngesosha, a fellow soldier. Noma umbutho noma ibutho. Amen bazalwane. Umehluko ke phakathi kwalabo bantu yabo uma umuntu ekubiza ngesosha uya understand ukuthi enye level ye commitment le. Amen. Isosha line commitment e high, sonke committed ukubama izakhamuzi ezithembekile neziqotho eSouth Africa, kodwa laba bantu bombutho ba committed nge level ehlukile kuneyami nawe. Ba willing ukubeka ukuphila kwabo phansi ngenxa yezwe lase South Africa. I'm not there. What are they there? Ngoku commitment. Makabonga uJesu. Asikaze thina sicabange ngaleyo nto. They think about that every time. Amen bazalwane. So ke akuyena nje umzalwane kuphela lo futhi akasona nje sisebenzi kuphela kanye noPawule, kodwa uyisosha ukcommitted ngalendlela yokuthi there is nothing angeka yenza for umbuso kaNkuluNkulu. Amen. That becomes tough. There is nothing. Okay, just kwenze umfanekiso nje. Isisebenzi sivinjwa i-extent ye-comfort ekusebenzeni, umsebenzi esiwenzayo. Asibazi ukudlula lapho. Amen bazalwane. Kodwa isosha li willing ukwenza yonke into, even ukubeka ukuphila kwalo phansi ngenxa ye task. Pawulu uthi lo mzalwane uyisosha kanye nami. I can identify with Epaphrodite nge commitment, nge level ye commitment yakhe kuKristu. For the lack of the better word, umbiza ngebutho. Akasiyena nje umzalwane uyisisebenza, akasisona nje isisebenzi kuphela, ukcommitted to the level of a soldier. Amen bazalwane. Of which is helpful, ngoba ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi thina njengabazalwane sicabanga ukuthi sikwi-picnic. Bacabanga bazalwane, iningi labazalwane bacabanga ukuthi uhalleluya amen nje sonke isikhathi ebandleni kuyadunyiswa nje kuphela. Hayi bo, sisempini 24/7 impi kamoya. Ingakho uPawulu uma evala incwadi yabase-Efesu uthi hlomani zonke ikha lonke uhlobo lwey'khaya uNkulunkulu asiprovayida ngazo, ngoba simelene negazi nenyama, simelene nemimoya. Amen bazalwane. Umqondo okufanele sibe nawo njengabantwana bakaNkulunkulu kwi-commitment yethu yalokho esikwenzela uNkulunkulu. makabonga uJesu ekumkhonzeni kwethu. Efesini lika 29 kuya 30 uthi uPaula abantu abanje bamela ukwamukelwa. Niyayibona leyo nto bazalwane ngendlela eyahlukile. Lalela ukuthi uthini efesini lika 29 uthi ngakho ke mamukeleni enkosini ngokuthokoza konke. Abanjalo ke nibaphathe ngokubatusha. Honor them. Amen. Niyayibona leyo nto? Abantu abane commitment ekaso enkosini, ibandla fanele libatushe. They must honor them. Akuqondiwe lapho ukuthi nibaphethe emahlombe nibatshela ukuthi well done. No, honor them. Hold them in high regard. Amen, bazalwane. Sengiyaguga manje, sengineminyaka eminingi, ngiqale emsebenzini kaNkulunkulu iningi leni belingakazali. Ya ngempela abanye bendlule ngakazalo ningane kakhulu kabi nje iningi leni ngaphandle kwangapha ngicabanga ukuthi ngapha kusefu ekhaya.
Amen.
Ngapha ngicabanga ukuthi nonke ngaphansi kwendodana yami endala nonke. Okay. Nani ngapha ngihlonipha ngoba omama behlezi ngapha nje kuphela nomntu yabo. Ingwevu zalapha ebandleni ngathi azikho zikho. Ya ngiyibonile le nto yokuthi ibandla libe nabantu abacommitted abasebenzayo, lingabanaki, lingabi nandaba, lingakunotice nalokho ukuthi linabantu abayisibusiso ngaleyo ndlela. Kuyezwakala bazalwane? I did say this in the morning. La ebandleni iculture yaleli bandla esidivelophayo ile culture leyo kukhonza. Amen. Kuyezwakala? Kuboshela ngisho izalukwazi lapho futhi amakhehla enqanqazela phezu kwamatafula. Kuyezwakala? Kuyakhonzwa, kuyakhonzwa abazalwane. Abaphushwe muntu, bafunza izwi leli. Kuyakhonzwa. So ke mina nawe sonke nje la sibashakabi, asina excuse. Uma kudingeka abantu abazofundisa usonto esikole, ayikho excuse bazalwane. Uma kudingeka abantu abazosevithi ebamukela abantu lapho, ayikho excuse bazalwane. Sonke siyakhonza. Amen. And abantu abakhonzayo, we notice them. Amen bazalwane. And siyabahlonipha. Amen bazalwane. UPaula ke uthi la abantu abanjengo Epaphrodite bandla laseFilipi bahlonipheni. Abantu abanjengo Epaphrodite noTimotheo bandla laseChristchurch bandla bahlonipheni. Amen bazalwane. Ngoba abekho common abantu abanje. Amen. Uverse 8 uthi ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu uEpaphrodite wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu. You hear that? That's a level of a commitment of exhaustion. Nothing should be able to stop us. Amen. Amen. Nothing. Nothing should be beneath us. Ukuthi siyenze for uChrist. Amen bazalwane. The question ukuthi uyangena inlo mqondo njengomntwana kaNkulunkulu. Ngoba njengoba sihlangene kanje uJesu phakathi kwethu ngomoya wakho ongcwele. Njengomuntu oshumayelayo namhlanje, I'm just initiating, I'm sharing a meeting between us noJesu. Yezwakala le nto bazalwane? Mhlambe siyakhohlwa ekukhonzeni kwethu ukuthi kahlehle eqinisweni sikhonza umuntu ophakathi kwethu. UNkulunkulu uphakathi kwethu. Lamazwi engiwakhuluma kini Ngwakhuluma nginokuqonda ukuthi iBhayibheli lithi ngizoyilanda ngawe. Ngoba ngwakhuluma ebandleni on behalf of uJesu. Amen bazalwane. I'm part of you njengomzalwane. Sibheka izwi likaNkulunkulu. Question ukuthi am I on the level of ukuba yishosha ngecommitment yami ebandleni ekukhonzeni kwami uJesu. Amen. Njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe, ohleziwe ngumoya kaNkulunkulu, ozelwe ngokukholwa egameni likaJesu, nongumntwana kaNkulunkulu, unomoya kaNkulunkulu ohlezi kuye. I-level ye-commitment yami kuKristu, ngabe ikule ka-Epafrodithu, beno-Timotheo? If not, I'm not there. Let's strive together. Ekuseven kwethu. Amen, bazalwane. Strive to be selfless servant, Christ-like servant. Kulomphakathi wakhe obizwa ngebandla. Amen, bazalwane. Sikhonza abantu ngobungcwele. Amen bazalwane. UNkulunkulu wethu makasibusise. Ngendlela okhonza ngayo ngisho ngathi umuntu bekade esuspicious ngenxa yokuthi ukhonza ngobungcwele. Ukhonze ngathi ukhonza uKristu. Wenza lokho okwenzayo engathi ukwenzela iNkosi hayi abantu. Abantu babona ukuthi une attitude kaKristu yokuserve. Makabonge uJesu. Senvala bazalwane, khumbuzana, uPaulu uthi ngoTimotheo isibonelo sethu, uTimotheo wayenokunakekela noma enothando lweqiniso ngabanye abantu, enakekela imfuno zikaJesu kuqala kunezakhe, waziprova ngokusebenzela uNkulunkulu, wazibonakalisa phambi kwabantu. Amen bazalwane. Epafrodithu, Paulu uthi ngumzalwane. Simele ukuba sibe ngabafowethu nodadewethu emndenini kaNkulunkulu. We are a family. And leyo nto imele ukupermeate phakathi kwethu. Uma sihlangene noma sesiphume enkonzweni, siwumndeni bazalwane. Amen. Asithandane njengamalunga omndeni owodwa kaNkulunkulu. After all, she's of treating guna pagat. Can you imagine eternity with the good enough is you? Amen. So we see perfect you go to my sister. Now the book perfect. Don't call my rough ages on now. So we finalize you in this. So we find no change. Amen. But for eternity with God. Amen. We are brothers and sisters in the family of God. So kuPaulu uthi uEpafro ungumfowethu. And sibonile ukuthi kuchaza ntoni ukuba umfowethu noma ukuba umzalwane ebandleni likaNkulunkulu maqondana nokukhonzana. Number two, asibe izisebenzi. Ungafuni ukuba yivili. Yazi uSathane uyathanda nje ukukhanda amavili. Amen. Uthi kanti u-active nje uSathane akuqeda amandla nje akuvila phisa. Athi uyabona bakunakile nje abakuncomi nokuncoma nje akekho nje umuntu onendaba yale nto yenzayo. Uyabona wena uyeke nje uma uyenzela abantu uzokhathala. Kuyezwakala? Kodwa uma uyenzela iNkosi, nothing will get you down. Asibe abahlanganyele ekusebenzeleni iNkosi bazalwane. And number three, the commitment ibekwi-level yesosha. Amen. Nothing should stop you entweni oyenzela iNkosi. Even if it means ukuthi uzoluza impilo yakho, so be it. Amen. UJesu uthe umuntu ozama ukuvikela impilo yakhe uzoyiluza ekugcineni, kodwa umuntu ongayivikela impilo yakhe will gain it at the end. Okay. There's nothing great lapha emhlabeni. Ucabanga nje yini nje le ngakubanga. Uma kuthiwa nje, bangaba abantu abangakhetha ukuhamba namhlanje uma ngabe ngathi kufika uGabriel nje lapha, bangaba abantu abafuna ukuya ekhaya lapha. yakwavuma kuqala indoda esanda kushada yabizile. Le ukuyini manje ukhuluma ngani manje? Ngiyunderstand mfowethu ngaleni ma ngakhala icilongo nje namhlanje yawe umshado iphelile nalaba abasaplani ukushada nje forget it. Ingelosi yayivala leyo nto, uJesu wayivala leyo nto wathi ngalena sizofana nengelosi. So uyayibona indaba yamaphupho, ngaphela amaphupho ma ngakhala icilongo manje kuphele nemishado ehlanganizolo kunzima. But iphoint engifuna ukuyisho labazalwane, we should be heavenward ngendlela yokuthi uma bengathiwa icilongo liyakhala namhlanje besingathi praise God, we going home. Umbuzo nokuyibuza wona lowo kuphendule for wena ukuze uqonde ukuthi committed kangakanani kuJesu. Makuhanjwe nje manje mfowethu ungakaqedi neyifundo yabo, you still thinking about ukuthi kuzoba njani umuntu aqala i-career yakhe yabo. Kufanele uma kukhulunywa indaba yokukhala kwecilongo ube free ukuthi ungathi praise God, I'm going home. Ayikho into emnandi in comparison izo kholwa uNkulunkulu nokukhonza uNkulunkulu is great. But I would love to worship God in perfection. And uPaul uthi ayukufa, it's great. Nokuqhubeka umuntu ahlalela, it's great for the benefit yokushumayela ivangeli. Amen bazalwane.
Amen.
Sidinga ukuba nalowo mqondo njalo. Ngiyathanda ukuthi ekugcineni bazalwane ngifunde lamazwi ngoba uJesu uyi ultimate example yethu. Amen. Philippians 2 verse 5 to 11. Ngiyavala ngalamazwi. Ngiyadinga ukukushiya nawe. Sasikutholile sonke. UPaul uthi, mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqa awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo uNkulunkulu uyise. Ngifuna uunderline lento egcizelela lento eshiwo uPaul lapha. Uthi uPaul kulama levels awu 3 izulu nomhlaba nangaphansi komhlaba kumiselwe ukuthi amadolo onke aguqa onke amadolo. Amen. Futhi kumiselwe nanokuthi ilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Leyo nto ihlukaniseka igaba ezithu sila ngoba sivumile namadolo ethu eguqile. Akuyona into esiyenza, akuyona i-once off bowing le. Kuyezwakala? In a start esiqhubekayo somuntu ephila impilo yokuthobela uJesu njengenkosi nempilo yokuvuma uJesu ukuthi uyinkosi continually. Amen bazalwane. Besekuba nalabo abangafuni ukwenza leyo nto. Ibhayibheli lithi kumisiwe. Misele abantu bonke, misele bonke abantu amadolo onke ukuthi aguqe. Labo bantu abangafunanga ukuguqa ngalesikhathi abantu benikezwe ithuba lokuvolunteer ukuba baguqe. Bazoguqiswa ngenkani. Bengasezu usindiswa. Kodwa bona bayoguqa. Futhi bayovuma ngenkani. Bengasezu usindiswa. Begcwalisa lelishi. Amen bazalwa. Ukuvuma kwabo kuyoqhubeka bethi bathi ukuhlulela kaNkuluNkulu kuqinisile sifanelekile ukulahla. Soke ifukuthi uyazi enhlizweni yakho ukuthi lo mphakathi okukhulunywa ngawo akuyona ingxenye yayo. Amen. Angaze nje mina ngisho kanye angikhumbuli ngisho madala Judeni ngiphenduka ezonweni zami ngicela uJesu ukuba angithethelele izono angene empilweni yami abe yinkosi nomsindisi wami. Ungakwazi ukuyenza leyo nto ithuba lisekho. If you choose ukuthi awufuni ukuyenza leyo nto, I can assure you, you will do it at the end. You will do it. Ngoba kumiselwe amadolo onke nezilimi zonke. Madola kuqa, ilimi zivume ukuthi uJesu yinkosi. And that will happen. Ngithina ke njengabazalwane, uPaul uthi asibe nalo mqondo owawukhona kuKristu, wokuthobeka nokuthobelana njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngeke sikwazi ukuthandana singathobelani. Amen bazalwane. Futhi ngeke sikwazi ukuthobelana singathandani. Ngizocela sithobise amakhanda. Baba ngcwele siyabonga kakhulu ngezwi lakho. Sibonga nenhlanhla nesibusiso esinazo. Sokuthi uma sivula iBhayibheli siyakwazi ukuzwa iphimbo lakho through amakhasi eBhayibheli. Sizwe wena ukhulumisana nathi ngezwi. Siyathanda futhi ukukubonga ukuthi uma sivula iBhayibheli siyakwazi ukubona inkosi uJesu ihambe emakhasini eBhayibheli njengenkosi enkulu efanelekile ukuba iguqelwe ngamadolo onke ivunywe nayizilimi zonke ukuthi iyinkosi. Siyakubonga kakhulu ngalokho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ongcwele ukuthi uma phakathi kwethu kukhona abangakambulekelwa ilo musa okwazana nawe njengoNkulunkulu, wenza umusa Nkosi ubavula amehlo uthambise nezinhliziyo zabo. Izwi lakho lithe uNkulunkulu walelizwe uSathane uphuphuthekisa izindlebe zabantu abangakholwa ukuze bangayazi inkazimulo yevangeli yokusha ekuKristu Jesu. Siyacela ukuthi wenze lo msebenzi ukuze kungabi khona umuntu ozolahlwa ngoba izwi lakho lithe uthandile izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yona ukuba kube yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakathi. Inhloso yakho ukuba bonke abantu basindiswe Nkosi. Ngiyakhuleka ukuthi uphelelise inhloso yakho ngokwenza lowo msebenzi kulabo abangakambulekelwa evangeli. Siyacela ukuthi ukwenze lokhu for udumo lwakho ngenxa kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.